Yeah.
Just follow the beat.
When I'm a moon.
You know it's all this.
Nyama ya mbuzi minya spana sauce. My shorts my rounds in a koki. Baya panga poli bizo tuma mafone walenga baya kuya baya. Baya kuya baya. Baya kuya baya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya.
Simuntu wele tako chivereshi. Baya ama funika chesmailo kumfeshi. Olo tika inda pa kempo tima faka po pempelo. More life kulima baya olo paka chelo. Ambuye muzi enda nao futi makelo. Yaziba vomela kulibaya you can't say no. Mix up wa ine na tile moneti. Pick up a counter, change gula bread. Abuela bondi ye agona kubeti. Baya kausha fight hivu lila mashete. Walenga baya, kuia baya. Nishina bola, siya mba. Ikayamba iwe suti amba. Apa sonka razi baya, akamba. Baya aseke sa kuchira vene maza. Baya avoma no kupore sana kansa. Baya achira na Ronaldo pachivanza. Futi ni best dancer.
Nyama ya mbuzi minya spana sauce. My shorts, my rounds ina koki. Baya panga po ulibizo. Tuma mafone walenga baya, kuia baya. Baya, kuia baya. Baya, kuia baya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuya. Baya kuya. Baya kuya. Walenga baya kuya. Kwata ko order Defo wangala na vanove Noti kuna roda. Check. Too much moves na masimao ya kufoja. Na wana wajawase wako sonti ya bat. Seems you too busy sana. Icha kumbika mwexpress na wagai wala. We hustle some paka tuwa kwata. Ababu atatebesho kushikwata. Bali na bossy blind. Te pavulo na mastat. Umwene kumalebo na malebo bash pump. We mother demu kovula na kutwe shika. Walanda feni pesa. Woba sika. We on fire. Ukuchila na pambaula. When it comes to this. Shilanda ngabane. Titi ulipi. Bando ya sila. Pejingi ulipi. Na phone ifuno zima. Pati umbandi wa shota. Weza tonta cha muliba. Nyama ya mbuzi minya spana sauce. My shorts my rounds in a koki. Baya panga poli bizo. Tuma mafone walenga baya. Kuia baya. Baya kuia baya. Baya kuia baya. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuia. Baya kuia. Uli bizo tuma mafone walenga baya kuia. Baya kuia. Baya, hey, Mr. Bright. What's up with you? Baya batundimwe. What's up with you? Baya batundimwe. Yo, Jamila, I got you. Hey, yo, Ben Breeze. Federal government, I got you. Give me my buzz is on.
You sound so perfect.
Break it.
What this beat, Pafirimba? I got you.
Just follow the beat. You know it's all this.
My name is Mama. Check, check. Check, check. Check, check. Check, check. Is a bar. Yeah. I shut the bar. Waringa sa jetta bae.